Itikeri ikmziki.com
Nikita Empire.
What?
In number on the beat.
Mimi apa.
Oga.
Bato.
Bitarabo.
Hey, Jibuna. Jambo gyali.
Say no.
Bato tangu kibisa shamba.
Tomkiri, laki ya usiapu, umtiti, kibanta umisa, tuwaka Mbileza mbuza mbagia, ansikana besira Kibaki, mtoto wa mtoni, alimino Tembu wa isha, basha wali, baba nasi, twende hapo Mtoto wa keko machukwa, majeshi, ekotile baba, twende hapo Yachula timo, selasia I'm not talking about your body, you see, you don't do what you want. I'm not talking about your body, you don't do what you want. 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 You don't do what you want.
Say no.